kitchen. Bam 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 ba da da bam ba. Bam bam ba da da bam ba. Bam bam ba bam ba. Otamfuna tuwa miyo. Niya waka ni se. Ene menyo jifubi ya dia. Wati mibeye hana mwama nisio. Otamfuna tuwa miyo. Niya waka ni se. Ene menyo jifubi ya dia. Wati mibeye hana mwama nisio. Hey, mahuwa tene niu. Makucha mwenu. Midani batu wa woho. Mijifu woni woho. Wansu mimwa. Wajifu woni woko. Mahuwa tene niu. Makucha mwenu. Midani batu wa woho. Mijifu woni woho. Wansu mimwa. Wajifu woni woko. Meje, meje.
Jeme.
Ameni mwasyo.
Jeme.
Kumamini nku.
Jeme,
jeme, jeme,
jeme.
Pise udimu na mituso.
Jeme,
pise udimu na mituso.
Jeme,
jeme, jeme, jeme, jeme.
Jeme,
nenye ni mnyamshi bima wa.
Jeme, jeme na maudiso. Nenye ni mnyamshi nka udio. Sani ya beya wano miwe jifu wabiwa wachiru beuse. Onko ale jifu wano. Jimmy never would be so. Then you won't have shame, would you know? Sending a pay, I want to be ready for what you will say. Oh, for an age for one.
Mate, mate,
Jimmy.
My many moon was your
Jimmy.
Come, my meaning, Punima.
Jimmy,
Jimmy, Jimmy, Jimmy,
Jimmy.
He said, would he moon at me too,
sir?
Jimmy, 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 Jimmy,
Jimmy,
Jimmy, Jimmy, Jimmy,
Jimmy,
bam 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 ba da da bam ba bam bam ba da. Mameni mumasyo
Jimmy
Kumamini nkunimwa
Jimmy
Jimmy Jimmy Jimmy
Jimmy
Pisa udimu na mitusa
Jimmy
Pisa udimu na mitusa
Jimmy
Jimmy Jimmy Jimmy
Jimmy
Nenye ni mwenyamse bimawa
Jimmy
Meche meche
Jimmy
Mameni mumasi
Jimmy
Kumamini nkunimwe
Jimmy
Meji, Meji,
Jimmy.